Je voudrais à tous ceux qui sont ici aujourd'hui.
Ku bari hano bose uyu munsi. Ndashaka kwifuriza ikaze mu izina ry'igiciro ry'umwami.
Voudrais ensemble.
Kandi nashakaga
celui qui persévère jusqu'à la fin.
Hamwe natwe yuko uyihangana kugera ku meruka azambikwa ikamba.
S'arrête au milieu ou bien
ntabwo ari
uhagarara
hagati cyangwa se ahagana ku iherezo. Oya, n'uyihangana akagera ku iherezo azambikwa ikamba. Biturutse imbere mu mutima turabifuriza ikaze, ndetse n'abindi n'abashiki bacu mu Butaliyani tubifurije ikaze. Imana ibahe umugisha aho mwaturutse hose, uwawe uri we wese Imana iguhe umugisha.
Nous l'avons préparé.
Uyu munsi
pour que nous ayons ensemble une agape, un repas
d'amour. Uteguye kugira ngo dusangire ibiryo by'urukundo, sangire mu rukundo agape. Utekereza ko ari
penser une centaine de prédications.
Ndatekereza ko nta muntu n'umwe warabonye ibibwirizwa nk'uko natwe twabibonye. Mutekereze ku bibwiriza magana byagiye bisemurwa mu ndimi mu bihe bitandukanye, mu bitabo cyangwa se ku makasete. Ubwoko bw'Imana ko bushobora kubibona ni byinshi cyane. Ibyo Imana yaduhaye ni byinshi cyane. Ariko dusubiza amaso inyuma, dusubiza amaso inyuma ishimwe ibyo Imana yakoze.
Abagize
icyo batanze kuri icyo cyangwa icyo bakoze kuri ibyo, neza Sigle ndabona ntawari bari ku muryango. Ndatekereza yuko we n'abandi benshi batekereza ko nta kintu bakoze mu bwami bw'Imana, ariko nyamara siko biri. Imana ikoresha urumwe wese mu mwanya we ku buryo mu buryo Imana yo itekereza ko bikwiriye. Nta n'umwe wo muri twe wavuga ati njye ndashaka iki ndashaka kiriya. Umwami ubwe niwe ugena inshingano, nuko agatuma arahamagara agatuma. Ariko hari ikintu dutegereje gutungana, tuzabishyikira hamwe. Aho ntabwo hazabamo abakomeye n'aboroheje, ntabwo hazabaza ngo mbese wakoze byinshi wakoze bike. Oya, ahubwo ikibazo kizabazwa ni mbese waranyizeye, waranyizeye. Natekereza muri Yohana igice cy'umunani ku murongo Yohana igice cy'umunani
24 je crois si
vous voyez comment on peut faire
pas de faire beaucoup de choses, c'est pas ça qui
ne mutize ra kondi we muzapfana ibya byanyu.
Nuko en Jésus-Christ la foi
ari kintu kitugira, nta kindi kintu kitugira abahiriwe mu Mana, ahubwo ukwizera, twizera Kristo, twizera Imana muri Kristo ni kuko tugira abahiriwe. Uyu munsi turi busubize amaso inyuma turebe gato ibyo Imana yakoze, twongere turebe dusubire mu myaka yatambutse. Murabizi hashize imyaka nka 20, kuvuga kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'1996 kugera muri 65, ni imyaka ijya kuba 20. Niyo myaka mwene data Branham yakoreyemo umwami ngo atuzanire ijambo, adushyikirize ijambo ryasezeranijwe. Nabivugiye hano no mu minsi ishize nabivuzeho. Mwene data Branham yavuzemo asubiramo yerekana yuko umwami yamubwiye ati hunika ibyo kurya. Murabizi icyo gihe yashaka kuza mu Buswisi, nuko Imana imwereka ubwato bw'umweru n'ubundi bwato ku ruhande ni mu nyanja. Noneho ubwo bwato bwera bwari ubwe ubundi bwatugo ku ruhande ni rugo abandi bantu bashaka kumuherekeza noneho umwami aramubwira ati we gukora urwo rugendo guma hano uhunike ibyo kurya nuko mwineza Branham yavuzemo yavuze asubiramo avuga ku by'uwo mwitozo hanyuma avuga yuko umwami yamubwiye ngo ye kongera gukora ingendo zivuga butumwa ahubwo ngo yigishe ijambo ry'ubuhanuzi aryigishe aritange kandi ngo akore ku buryo bishyikirizwa ubwoko bw'Imana igihe cyabyo nikigera mushobora gusoma mu bibwirizwa binyuranye yuko mwineza Branham yabivuzeho ariko nta murongo n'umwe nta mwineza Branham ntamwe avuga cyangwa se aho yarabwiwe cyangwa se aho yaba yaravuze yuko nawe yuko we ari we ugomba kugabura ibiryo mu by'ukuri rwose nta hantu na hamwe yigeze abivuga ahubwo we gusa yahawe inshingano zo guhunika ibyo kurya ubu ndi kubyandika mu baruwa izenguruka ndi kwandika ndetse ndi no gukoreshamo magambo menshi yavuze ari kuvuga ati mwami nabikoze nk'uko wabintegetse nahunitse ibyo nari nshoboye ibiryo nari nshoboye byose guhunika noneho reka tuze ku ngingo ya kabiri kandi ntago ndizera ko atari ibintu bwite ndi kuvuga kuko inshingano z'Imana n'ikintu bwite ni ibintu bitandukanye Imana ihamagaye Imana itumye itanze inshingano ntabwo rero abari Aburahamu cyangwa Mose cyangwa Yesaya cyangwa abahanuzi cyangwa intumwa ahubwo igihe cyose yari uko bimeze abari ikintu cy'Imana ubwacyo ndavuga umurimo w'Imana kandi niyo mpamvu nta n'umwe wahanuzi w'Imana warigeze avuga ati uku niko Yesaya avuze cyangwa uku niko Eliya avuze cyane ko avuga oya bose bavuga ngo uku niko Uwiteka avuze ryabaga ari ijambo bahawe n'Imana niryo batangaga mu zina ry'umwami gusa iyo dutekereje ku murimo wa mwineza Branham kandi ibyo turabikoraho uyu munsi ndetse turabikorana ishimwe rikomeye biratunezeza cyane kumenya yuko Imana mu buryo ndengakamere Imana yarahamagaye iratuma nk'uko byamereye intumwa zose n'abahanuzi bose yabikoze kubw'umurimo we bwite yashyizwe mu murimo w'Imana noneho natwe twari ingingo cyangwa se abagize icyo Imana yakoze muri iki gihe murabizi yuko umwami yabanzaga gutanga amasezerano hanyuma akayasohoza nuko kubw'ibyo bigahamiriza yuko Imana ari iy'ukuri ntabwo Imana yavuze gusa ahubwo yanabereye maso ijambo ryayo kugira ngo irisohoze mu gihe gikwiriye hari yaranditswe kuva kera ngo ijwi rirangurure mu butayu rivuga ngo mutegurire inzira Uwiteka mutunganyirize Uwiteka inzira amagambo yo muri Yesaya igice cya 43 ayo magambo yari yaranditswe byibuze imyaka 800 mbere yo gusohora kwayo ariko igihe cy'Imana kigeze marayika Uwiteka yabonekeye Zekariya ku gicaniro cyo kosereza imibavu nuko aramubwira ati umugore wawe Elizabeti azabyara umwana w'umuhungu uzamwite Yohana azaba ukomeye imbere y'umwami kandi azagendera imbere ye amutegurire inzira mushaka kubisoma muri Luka ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya mbere mu butumwa bwiza Yohana nkuvuga mu byanditswe byose byo tuba bwiza tubonamo gihamya kibyo amagambo y'isezerano ry'Imana kabonye uburyo hano mu isi yari amaze gusohora kandi iki nicyo gikenewe nicyo kintu nyamukuru ntabwo ari ibitekerezo bihambaye byo kubaha Imana oya nta na rimwe byize ku Mana biba ari ibyo nta na rimwe ndetse n'uyu munsi habe na gato ku Mana ikintu nyangombwa ni ugusanga abantu mu isi abo ishobora kwihishurira abo ishobora no guhishurira ijambo ryayo amasezerano yavugaga Yohana Umubatiza yari yanditswe mu muhanuzi Yesaya no muri Malaki 3:1 nuko rero ayo masezerano biza kuba bitunguranye ntiyaba acyanditswe gusa ahubwo arasohora aba ahagaze n'ibirenge bibiri ijwi rirumvikanwa rirangurura mu butayu ubutumwa buramamazwa ubwoko burategurwa butegurirwa neza Uwiteka maze igihe kiragera ubwo Yohana Umubatiza yamuritse umwami Yesu nuko aravuga ati yarambanjirije kandi sinkwiriye ku gupfundura udushumi tw'inkweto ze nuko aravuga ati dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi bakundwa kugira ngo tubashe kubyakira umutima wacu rimwe ukagira iteka ryose munyemerere ibyo bishimangire ntabwo twakurikiye imigani yahimbwe n'ubwenge ndetse nta nubwo twaguye mu bushukanyi bw'abantu binyuze mu bwenge bwabo bubi bwo kuyobya oya ahubwo kubw'ubuntu bw'Imana twakiriye ijambo ry'ukuri ijambo ry'ubuhanuzi ijambo ry'Imana ritaneshwa hamwe n'amasezerano yose n'ubuhanuzi bwose by'igihe cya nyuma twarabyumvise tubihishurwa n'Imana niba ari uko bimeze mwese muvuge muti amina amina iki ni cyo kintu nyamukuru icyo ni cyo kintu kiruta ibindi ni cyo kintu cya ngombwa kugira ngo ntibibe gusa turi kuzana ibitekerezo bihambaye ku jambo ry'Imana tuvuga ibyo tubitekerezaho ahubwo tubashe kumenya Imana mu ijambo ryayo no mu murimo wayo zisobanukirwe mu ijambo ryayo no mu murimo wayo hanyuma tugire n'umugabane mu byo iri gukora ubungubu niba dushaka kongeraho igice cya kabiri cy'umurimo w'Imana muri iki gihe turimo ibyo nabyo byari ubuyobozi bitari ikintu bitari jyewe cyangwa undi muntu uwo ari wese ari kugira icyo abikoraho Imana nta muntu n'umwe wayishuka cyangwa wayiha igitekerezo yabwiye ati ngo mwami wakora ibi cyangwa ukore biriya cyangwa se wakoresha naka cyangwa utumwe naka oya umugambi w'Imana Imana yawugeniye kuva mu iteka kugera iteka ryose kandi usohora mu bihe uko bigenda bihana maze urasohora ugashyirwa mu bikorwa nta muntu n'umwe ufite icyo yabikoraho ariko Imana yo ifite icyo yadukoraho twebwe ubwayo kandi ikoresheje ijambo ryayo n'umwuka wayo wera dukwiriye gushimira Imana cyane yuko mwene Abrahamu kimwe n'abahanuzi bose yari afite umuhamagaro wa Bibiliya umuhamagaro uturuka ku Mana umuhamagaro w'ijuru yarawuhawe dukwiriye gushimira ko Imana yamugeneye ikamutuma ibyo bihebuje biruta cyane gushidikanya kose byamirijwe n'Imana inshuro ibihumbi mu buryo butaneshwa ku buryo abantu bose bashobora kuvuga bati ye kandi amina kuri ayo magambo mbese niko biri amina ni ukuvuga ku bijyanye n'ibyo rwose nta gushidikanya na guke turashimira Imana kandi ndashimira Imana yanjye yuko yangiriye ubuntu bwo kumenya uyu muntu w'Imana ukomeye atari kumwumva gusa cyase kuba narabanye nawe mu modoka imwe atari kuba narasangiye nawe ku meza amwe tugasangira si uko gusa twaba twarabanye nawe no kuba naraje mu biteranyiro bye byinshi bitandukanye ahubwo nshimira Imana cyane kubera ko nahawe umugabane ibyo Imana yakoze mu murimo wayo nshobora no kugira umugabane muri ibyo twese tukavuga amina kuri ibyo twese dufite umugabane ku byo Imana yakoze mu murimo we nibaza ko mwene pezari wewe vuze intoki nyane aravuga ngo ntabwo ari umurimo w'umuhanuzi cyangwa se ubutumwa bw'umuntu w'Imana ukomeye runaka ahubwo n'umurimo w'Imana ni ubutumwa bw'Imana ubwirwa ubwoko bw'Imana ukubiyemo amasezerano yose n'ubuhanuzi bwose bw'iki gihe ku bw'ibyo rero turabishimira Imana cyane kubera ko kubw'ubuhanuzi bwa Bibiliya ni bwo buduha icyerekezo inzira tugomba kunyuramo twatuzi ibyo dutegereje kuko twagiriye ubuntu bwo kubona muri Bibiliya tumenyeshejwe na Bibiliya ibyo Imana yasezeranije nuko ibyo bikaduhesha kubona ibyo ikora n'ibyizakora uyu munsi nashakaga gushimangira ibintu byinshi nasomye ibyanditswe byinshi murabizi tubwiriza kenshi nk'uko nabivugaga mu kanya gashize dufite ibibwirizwa byinshi kubw'ubuntu bw'Imana dufite ibibwirizwa byinshi dushobora kubona ari muri iyi myaka habayeho ibintu bikomeye byabaye byasomye ukwamamazwa kw'ijambo ry'Imana kwageze ku mpera y'isi kandi nifuza gukoresha uyu munsi no kubwanyu mwebwe by'umwihariko kugira ngo mbashimire umutima wanjye wose mbashimire yuko ibyo byose byashobotse kubera mwe twabivuzeho twagerageje kureba ibyabaye kuzuramo mu kidage mu sisi mavuga iki ikidage twabwirije ibibwirizwa ku mpapuro twacapye ibibwirizwa miliyoni imwe na magana abiri ibyo rwose ni byinshi cyane ntago hano imbere ntago mfite ibihugu gusa ahubwo ni mu bihugu ijana na 19 ijana 18 ijana 19 ijana 20 ibyo dukorera kugeza uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana tubakorera dukoresha ibyo Imana yaduhaye kugeza ubu ndabizi ubwanjye nashoboye kugera mu bihugu 93 kugira ngo nkorereyo umwami kandi kubw'ubuhamya bwanjye ntwarayo ijambo ry'Imana mbwira abantu ibyo Imana yakoze muri iki gihe rimwe na rimwe iyo turi kumwe nk'iteraniro rito hari ubwo dutekereza yuko ari nk'abantu batakwirwa ku rushyi rumwe ngo nibo bazazamurwa ku mwami oya rwose hazaboneka benshi cyane hano hava nka 20 ahandi 200 ahandi 2020 ahandi ndetse hari ahantu hamwe hakavayo 2-3 gusa kuko ibyanditswe bivuga ariko ibyo Imana yonyine niyibizi twebwe ntabwo ari twe tubigena kandi nta nubwo twayibigiraho inama cyangwa ngo tugire icyo tubikoraho ku Mana ahubwo hari ikintu kimwe navuga turebye muri Afurika Afurika na Aziya tukayigereranya natwe rwose twagira isoni tubonye ibyo twagira isoni tubonye iby'Imana ikora muri iyo migabane nyineda Barley ari hano kandi ashobora gutanga ubwo buhamya ahantu hamwe hari gusanga hariyo nk'ibihumbi 4 cyangwa igihumbi magana atanu ahandi gusanga ibihumbi munani muri gero ikinshasa bavuze ngo hari iteraniro ry'abantu nk'ibihumbi munani bazanywe no kumva ijambo ry'umwami. Ntimugatekereze ko mwene data Frank ikintu yitayeho we ariko haza abantu benshi, oya, ahubwo mutekereze yuko mwene so Frank yanezerwa cyane muri iki gihe cyacu hatabonetse ibihumbi gusa, ahubwo akoneka amamiliyoni akariyo yiyumvishije ibyo Imana yavuze mbere yuko irembo rifungwa by'iteka ryose, hakaza benshi bakaza mu kwizera k'ukuri bakinjira mu bwami bw'Imana byawe bwa kabiri. Ntabwo njyewe ndi mu bantu banezezwa batekereza ko bake cyane bo baha umugisha, oya, njye nezezwa inezerwa igihe benshi baha umugisha abantu benshi, igihe nezerwa igihe igihembo cyise by'umwami kibonye agaciro ka cyishyuwe. Ndibaza kumva iyo mvugo, umwami wacu yapfiriye ku musaraba w'i Golgota amena amaraso ye atanga ubugingo bwe nk'uko byanditswe ngo kugira ngo akize benshi, ntabwo bose ariko bazakizwa, ntabwo bizigera biba bityo. Ariko ndashaka kwibutsa iyerekwa rya mwene data Branham umwitozo yabonye n'abantu bijya bigora kwizera, ndashaka kubatera umwete. Ubwo mwene data Branham ubwo yari ariho akazamurwa muri paradizo yaravuze ngo nabonye amamiliyoni, mwese mushobora gusoma ubuhamya bwe, nabonye amamiliyoni. Nuko ikibazo kibaza abaza ati aba bantu ni bande, bavuye he? Aba bose ni aba Branham. Baramusubiza bati oya, aba ni abantu wazanye kuri Kristo, kandi nizera ko ubu ngubu tubayeho mu gukomerezwaho k'umurimo muri Branham. Ibi ntabwo ari byo twirarira, nshobora kwigenzura ubwanjye nkasoma isezerano rya kera n'isezerano rishya mvugishije ukuri ndetse mbone mu mutima ijana ku ijana uburyo bishoboka mu mutima w'umuntu rwose nshobora kwigenzura, hanyuma nkagera kuri uyu mwanzuro yuko rwose uyu murimo dufite ni ugukomerezaho k'umurimo Imana yari yaratangiye gukora, ndetse umurimo yakoze ikoresheje ubukozi bwa Ndiza Branham Imana ikaba ibikomeza muri iki gihe ni ugukomerezaho. Nuko mu buhamya bwanjye buto nifuza hano kuvuga no gukora no gukorera mbwira abadandabirana hirya no hino, nkabwira nti ubwo umwami tariki ebyiri z'ukwezi kwa kane muri 62 ubwo umwami yampamagaraga akantuma kamu murimo, ntabwo ntagitekerezo nari mfite kibigiye kuba nta na kimwe. Ku bwanjye ndabonaga ibintu byose bimeze neza, mwiza Branham yari ariho akora umurimo neza, tunandikirana mfite amabaruwa nka 21 nabitse twandikiranye, ntabwo rwose nigeze umutima wanjye uhagarikwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, numvaga rwose ntuje. Igihe uwo muntu w'Imana akiri hano mu isi ibintu byose bimeze neza, bizagenda neza, Imana ifite umugaragu wayo imbata yayo umuhanuzi. Ariko Imana yo ijya imenya byose mu bwenge bwayo buruta cyane ibyo umuntu yamenya yakumva. Imana yo yamenye byose mbere, inamenya yuko mwene Branham nawe azataha mbere, kandi ko mwene Branham amaze gupfa nibwo hazaza igihe icyo ijambo uko ryahishuwe kose rizamamazwa rikajyanwa mu isi yose. Sinzi niba mwene Branham yarabwirije mu bihugu 8, 9, 10 mu bihugu byose, ariko ikintu nzira kimwe nuko akiriho ibwirizwa bye byari bitaracapwa mu bitabo ngo binashyirwe hirya no hino.
mais il n'y avait pas d'embouchure.
James Gross, il avait attumwe hirya no hino. Akajya ahantu akavuga ubutumwa ariko yagira ikintu ashaka kubwiriza kihariye akacyubwiriza mitorero rye yaturukagamo yavukiyemo. Dije Fersonville akavuga ati hano numva mfite umudendezo wo kuvuga ibintu mu buryo rwose nabihawe n'Imana igihe yabaga ari kubwiriza hagati yaba yishyira hamwe ry'abacuruzi cyane mu handi matorero yakoreshaga ubwenge bwinshi yirinda cyane yirinda cyane abantu ntavuge byose ariko yerezwa la fin ababyawe n'Imana bose bazagira inzara yo kumva byose ibyo Imana yavuze biturutse mu kanwa kayo kandi uko niko byaje kugenda ariko tariki ebyiri z'ukwa kane mu mwaka w'1962 kuri uwo munsi nibuka igihe cyose n'umutima wanjye wose igihe ndi mu kibaya ndi hasi nyura mu bigoye nkavuga nti sinkishoboye gukomeza ntimutekereze ko kubwiriza ijambo ry'Imana byoroshye ikibwirizwa kiroroshye kumubwiriza wo mu idini aho kwa gatatu
au cimetière dit biblé pour qu'il là-bas puisse pour qu'il puisse là-bas tenir un cours
automaro muvuga butumwa umuyobozi mu kigo cya teoloji akaza ngo aze kubwiriza hanyuma ku cyumweru agategereza akajya ku kiriyo kubwiriza yo hanyuma agategereza igihe hazongera kubaho ikiriyo cyangwa se gushyingirwa akajya kubwiriza yo n'ibindi ariko ubuzima bwanjye bwarahindutse rwose bugenda ukundi kuva mu mwaka w'1936
le maximum de moi
natanze ibyo nshoboye byose kandi munyemerere mbivuge ubwo umwami yampamagaraga n'ijwi ryumvikana ritegeka numva nashobora no kurisubiramo kubyigana ubwo nibwo nice uburyo yashyiragaho utwitso n'utwatuzo uburyo yagendaga atsindagira avuga buri ijambo ryose ndetse uburyo yavugaga uhumvikanamo n'utwo twitso n'utwo tubago n'utwo tuzo ndetse avuga ati mugaragu wanjye igihe cyo muri uwo mujyi kirarangiye nzakorera mu yindi mijyi ngo ujye kubwiriza ijambo ryanjye nuko mu kanya kamwe nari naguye hasi ibumoso nta muntu n'umwe wabasha kugereranya imbaraga n'ubutware na ntakuka ubutware biva muri iryo jwi ryumvikana naratekereje Imana iyo ivuze isi yose yahagarara nk'uko nabivuze nta muntu n'umwe ushobora kumenya washobora kugereranya icyo ibyo bisobanura
après quelques minutes quelques temps
hanyuma igihe gito
naragarutse
nigutseho nzamura ikiganza cyanjye cy'ibumoso none nikora kugira amenye ko ingingo zanjye zikiri nzima zigikora kuko numvaga nk'aho ingingo zanjye zose zashwanyutse kubera ukuntu naguye naraguye
quand je remarquais que quand même
mes chaussures ingingo zanjye zikimeze neza zigikora ngo nagerageje guhaguruka maze ndeba mu idirisha ndangije ndavuga nti mwami ntabwo bazanyumva bafite byose baratunze
la grande vie
ndetse afite n'ubuzima buhebuje bukomeye siko ubundi njya mvuga ariko ibyo nibyo navuze ngomba kubisubiramo nk'uko nabivuze ntagize icyo mpindura afite ubuzima bukomeye ndababwira ntararangiza yirangiza ayo magambo navugaga ijwi ryarongera avuga ati mugaragu wanjye wiringirwa igihe kirageze ubwo bazakumva haraje inzara ikomeye hunika ibiryo kuko ugomba kuzahagara hagati y'ubwoko ukagabura ibyo kurya kandi umwami niwe ntanze ho muhamya ndabizi mwe na Tarus ari hano uyu munsi uko biri kose nakanye na impamagana na Mweta Bangi nawe nenda nawe ndibene data ariko abantu babizi bose ndatekereza ko hari kwa gatatu nimugoro ariko natanze ubwo buhamya babwira ibyo umwami yavuze nuko duhunika ibyo kurya mu cyumba cyo hasi duhera ku mavuta ibirayi ifu twuzuza icyumba icyo hasi nuko inzara ntiyaza ntihagira ikiba nuko muri njye haza agahinda gakomeye cyane naje navuga nti mwami waravuze none nta kibaye numvaga nihebye murabizi ntabwo mwamenya icyo kwiheba icyo ari cyo uratekereza ugatekereza wibwira ko waranyuze mu bwihebe bukomeye aya ntabwo mbyemera kwiheba ni ukuntu umuntu aba ameze udashobora gusobanuza amagambo uko rero meze gutyo nibwo nari nkeneye igisubizo gituruka ku Mana ndavuga nti mwami ntabwo nkishoboye kujya amateraniro ntabwo nkishoboye guhagarara imbere y'ubwoko bwawe ntabwo bishoboka muri icyo gihe urugendo muri Leta Zunze za Amerika byatwaraga rwose amafaranga menshi cyane mwene data Frank rwose ubwe ntagashoboraga kwitegera itike ndabwira bene za bashiki banjye ndabwira
la monnaie hollandaise était plus
élevée igihumbi na magana abiri by'amaholandi icyo gihe amafaranga y'amaholandi yarutaga amademarke
bureau de voyage si vous me croyez ou pas
nuko mbaza abashinzwe ingendo ndababwira nge mbajije nsanga rwose ayo mafaranga nahawe yuzuye neza neza angana neza neza no kukwishyurira kugenda no kugaruka kujya kureba muri Branham ndababwira ibyo byishyuye neza ibyo ari bikenewe umwe neza atayaraje anzanira amafaranga ndamaze ati se amafaranga se ndayakoresha iki aya maholandaise umpaye amafaranga maholandaise arambwira ati niba utabizi uyu munsi uzabimenya ejo nuko bukiye bwa rwose narabimenye ndabwira ukuri ko hari tariki 6/12/1962
nous étions assis ensemble
nibwo twari turi bene data bane twicaye hamwe meneta Hood na Sotman meneta Branham na meneta Frank nuko nabivugiye ahantu hanyuranye rwose ngira ikibazo cyo kwihangana noneho nari kureba ukuntu mwiza Branham ari kuvuga avuga iby'uburetwa bw'Ubudage n'ibindi byo ntabwo nari mbyitayeho ibyo byanyuraga mu bitekerezo byanjye ntajya mwiza Branham ndashaka kubaza ikibazo kubaza ikibazo bitekereza gutyo mu mutwe nacyo ndavuga twari twicaye turebana nibwo yazamuye gutya gato ikiganza aravuga ati Mineza Frank reka nkubwire mbese nakubwira ikintu umwami yakubwiye nuko asubiramo ijambo rimwe kurindi interuro imwe kuyindi kandi bitondekanye neza nkuko umwami yavuze nuko arangije arekeraho gato arangije arambwira ati Mineza Frank wumvise nabi umwami yakubwiye watekereje yuko hazaza inzara hano mu isi nuko muhunika ibiryo bya hano mu isi nuko arakomeza arambwira ati Imana izoherereza inzara iyo kuva ijambo ryayo kandi ibiryo bikwiriye guhunikwa ni ijambo ryasezeranijwe ryayishuwe ry'iki gihe ijambo ry'Imana ryayishuwe ry'iki gihe nuko arekeraho gatoya araruka gato arangije aravuga ati tegereza kubigabura we kubigabura utegereze kugeza igihe ibisigaye by'ibyo biryo uko niko imyaka yahise 62 63 ndibaza wowe uri kubyumva neza kurusha abandi bose urabyumva neza icyari cyo kugira gihamya nyacyo mu mutima no kumva umuriro w'umwuka ndetse no kumva ufite ifuye ryo gushaka gukorera Imana hanyuma ukaba ugomba gutegereza ndabyumva ndakumva rwose nuko mwaka 1934
Le cœur déchiré, j'ai pleuré. Au milieu du travail, utravai.
Mbega ni kangahe narize ndi mu kazi mu muhanda aho nabaga ndi hose nta wabyumva uryo nariraga hano mu mutima wanjye umuriro waragurumanaga wo gukorera umwami wo kubwiriza ijambo rye nanubu rwose ndacyumva iryo jwi mu mutima wanjye ngo nzakoherereza umujyi ku wundi kujya kubwiriza ijambo ryanjye njyewe ntabwo kwari kujya umujyi ku wundi ntabwo nigeze ngenda nagumye mu mujyi hanyuma nkomeza gukora imirimo yanjye hano mu isi isanzwe narakoraga nta na kimwe cyo kuva mu mujyi umwe kujya mu wundi ariko igihe kigeze ndetse nawe igihe cyawe kizaza kandi igihe kizaza cya buri umwe wese uwo Imana ifitiye inshingano Imana ishobora gutanga amasezerano nka Aburahamu imyaka makumyabiri n'itanu irashira iyo myaka makumyabiri n'itanu iza kungana nk'aho ari iteka ryose umuntu utegereje ikintu Imana yamubwiye igihe ariko cyarageze nanjye igihe cyane cyarageze sinabyibagirwa nagombye gutegereza umunsi uwo yantumyeho sinshobora kwibagirwa dari ukwezi kwa kane muri mirongo itatu na gatandatu ku munsi wo gushyingura mwene Branham twumvise ibintu byinshi abantu biringira ibintu byinshi ariko ibyo ntibyasohora nuko ku cyumweru wa pasika hari tariki icumi nuko abantu ibihumbi bitatu baririmba ngo izere gusa izere gusa njye sinigeze ndirimba n'inshuro n'imwe ndirimbana nabo ndatekereza ko iyo pamba iyo banayiririmbye inshuro y'ijana bari ku ruhimbi njyewe narariraga gusa mboroga kubera ko narinzi ko hariya bahambye umuntu Imana yahaye umugisha mu buryo ndengakamere
l'homme dont Dieu a confirmé la parole.
Umuntu Imana yahamirije ijambo rye ibwirizwa. Kabarabizi nani cyaye imbere
me frayer un chemin devant, vous savez.
Rimwe na rimwe nshobora kwishakishiriza akanya imbere inzira imbere. Kuri kora bikoze nani cyaye rwose imbere. Maze ndeba neza ukuntu isanduku imanuka umanurwa mu mva. Ndeba ukuntu isanduku ikora hasi. Mwatekereza ukuntu nari na umutima wanjye wari washenjaguwe kuri njye yari nk'isi yose iridutse ibi bintu ndi kubivuga kugira ngo mbamenyeshe iki kintu yuko Imana icyura abagaragu bayo ariko ijambo twahawe ryo rirasigara rigumana natwe nuko uwo mugoroba n'ubundi amahoro ahibujije umutima wanjye nuko itangira kuvugira mu mutima wanjye ngo noneho igihe cyo kugabura ibyo kurya kirageze ikintu cya mbere nakoze ngarutse cyari icyo gusezerera ku kazi kanjye nahise menya ko hageze ko nkora umurimo nahawe muri tatu na kabiri nkagabura ibyo kurya nkasoza ibyo natumwe umwami nk'uko byari bimeze mbere nka mbere hose Imana yitaye kuri byose narategereje ntabwo ari njyewe wahimbye iyi nkuru hanyuma ahubwo mbere cyane mbere Imana yo mu kumenya kwayo ibintu byose mbere mu bwenge bwayo yimenya byose bitaraba yo yitaye kuri byose ko mu buryo mbibonamo kose ndatekereza ko twakiriye ubutumwa bw'Imana bubonewe nk'uko twabushyikirijwe mu mwimerere waryo niko twari gabuye ko twari twaye tutagize icyo twongeraho cyadukuraho icyo nacyo n'ubuntu bw'Imana ntabwo ari uko tubikwiriye ntabwo ari twe biturukaho kuko umuntu uwo ari wese yakwifuza kugira ishyaka no kubona kwerekana ibintu utegereje ukatangira kubyerekana aya dukwiriye kwiga kwihangana no gutegereza Imana n'igihe cyayo bigira umumaro muri byose ku bijyanye n'ibyo Imana yasezeranije rwose bigira umumaro kubitegereza atari ukubyara Isimayeli oya ni ugutegereza kugeza igihe isezerano ryayo risohorera uko niko nshobora kuvugana gihamya gikomeye yuko mubiri kuba mu bwami bw'Imana iki gihe rwose tuba turi gukomerezaho kw'ibyo Imana yatangiye muri iki gihe cyacu. Mbese murabyizeye mwese nize yuko Imana mu gihe cy'ubugorozi yakoze itangiriro rishya, ubugorozi bwari itangiriro rishya. Nizera ko Imana yakomejereje mu byutse butandukanye bwa nyuma y'ubugorozi uyobora ubwoko bw'Imana mu buryo bwimbitse imbere. Nakora muri iki gihe cyacu tubona ukuntu Imana yakoresheje binyuranye abantu batandukanye, ibaha inshingano zinyuranye n'imirimo inyuranye abo yahamagaye igatuma. Noneho ubu ngubu rwose tugeze ku iherezo, kandi kubera ko turi tubayeho mu gihe cy'ubuhanuzi, ntabwo Imana yeherereje umugorozi wiga agasoma agacukumbura kugira ngo amenye ibintu. Sinzi yamwe arabisomye, ariko Martin Luther
dans sa tradition de la Bible l'apocalypse il a
nabwo ashaka gushyira ibyayishuwe muri Bibiliya ye. Yasomye Bibiliya arongera isoma arongera isoma niko ayishyira ku ruhande, ariko aratekereza ati mbese ibi ninde wabasha kubyumva, ntabwo ashaka kubisemura kubihindura muri Bibiliya. Ariko igihe kivyo cyarakigeze, ariko nubwo ariko bimeze abo bantu b'Imana bari abantu bakomeye bagenderaga mu gihe cyabo mu mucyo Imana yabahaye mu gihe cyabo. Uyu munsi notre temps tubayeho mu kindi gihe, mu yindi minsi, mu yindi bihe prophétique dans un temps cy'ubuhanuzi, mu gihe amateka y'agakiza ashyikiriye indunduro yayo, azashyikira indunduro yayo no gutungana kwabyo. Ibyo Imana yakoze izabigeza ku ntego, izabirangiza mu gihe cyacu. Noneho ntabwo tureba umuntu w'Imana ukomeye naka, ahubwo tureba Imana ikomeye. Ntabwo twiteze umuntu w'Imana ukomeye naka, ahubwo dutegereje Imana ikomeye ihamiriza ibyo abantu b'Imana bose bavuze mu izina ryayo. Imana izabihamiriza, kandi mu itorero mugeni hose bizasohora, niko bizamera. Ntabwo bizaba ari inkinamico umuntu azanye, ntabwo bizaba ari inkinamico y'umuntu, ahubwo itorero mugeni ryose rizagira umugabane mujye Imana iri gukora, kuko nk'uko byahoze ku itangiriro niko bizanamera ku iherezo. Kandi Imana yaravuze ngo nzasuka umwuka wanjye ku bafite umubiri bose, ku bahungu n'abakobwa, ku bagaragu n'abaja, ntabwo ari ku bakozi n'abavugabutumwa gusa, oya, ahubwo ni mu itorero ryose, ku bana b'Imana bose. Uyu munsi twese dushobora gusoma iyi mirongo inyuranye ya Bibiliya, urugero mu byakozwe n'intumwa 3:20-21, n'umurongo 21, ahanditswe ngo kugira ngo Imana ibone ko iyoherereza ibihe byo guhemburwa, ngo ibone ko ituma Yesu uwo ijuru rikwiriye kugumana kugeza ubwo ibintu byose bizasanwa bigatunganywa nk'uko Imana yari yarabivuze mbere bitaraba mu kanwa k'abagaragu bayo abahanuzi. Abagaragu bayo bera n'abahanuzi. Tunejejwe cyane nuko atari ku itangiriro ry'isezerano rishya gusa, ahubwo n'ubu ngubu ku iherezo, ku mperuka, ubuhanuzi bwa Bibiliya busohorera imbere y'amaso yacu. Kandi ibyo byashoboka wenda ko hari n'uwo byaba biri gusitaza, ntacyo bitwaye. Bamwe bemera byose, abandi bakabyanga, bamwe birabasitaza, abandi bikabanezeza. Igihe tuvuze ibi bakanezerwa n'umutima wabo wose, bakanezerwa kubera ko bagiriwe ubuntu bwo kumva ibyanditswe byera no kugira imirebere rusange. Mbese ndababaza, mbese twe turi iki? Aboroheje muri iyi si yaremye, twebwe aboroheje ni twebwe Imana yagiriye ubuntu bwe bwo kuyimenya n'ijambo ryayo n'ibyo ikora. Maze kubivuga, Yohana yari umuhanuzi wasezeranijwe, ni nayo mpamvu umwami mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 11 mumbabarire, mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 11 handitswe ngo yarutaga cyane umuhanuzi. Matayo 17. Nukuvuga abahanuzi bose bari barahanuye kugera kuri Yohana, ariko uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza, nibwo ikiraro gihuza isezerano rya kera n'isezerano rishya nibwo cyashyizweho hagati y'ubuhanuzi no gusohora kwabwo. Niwe washobora kuvuga ati ari hagati yacu, ari hagati muri twe. Yohana niwe ubwe yari ugusohora k'ubuhanuzi, kuko hamwe nawe mushobora kubisoma muri Matayo 11 aho umwami arabivuga ngo niwe byanditsweho ngo dore ndaboherereza intego zanjye imbere yanjye. Musome muri Mariko igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa gatatu, aho muri Mariko igice cya mbere haranditswe ngo intangiriro y'ubutumwa bwiza bw'umwana w'Imana bwatangiye gutya. Nuko noneho hagahita bagitangira bavugamo imirongo ibiri, bakavuga ibyanditswe muri Yesaya 40, ibyanditswe muri Malaki igice cya gatatu umurongo wa mbere. Mbese ibyo twavuga iki? Abantu b'Imana mu isezerano rishya, ku itangiriro ry'isezerano rishya, ibyabaye byose mu bwami bw'Imana babishinze ku buhanuzi. Noneho bakavuga bati dore hano hari isezerano risohoye. Tushobora kujya mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere, twajya kuva kuri A kugera kuri Z, ku itangiriro kugera ku iherezo, tugasoma hose hose byabaga ari ugusohora ku buhanuzi mu gihe cyabo. Igihe Petero ubwo Yuda yari amaze kwimanika, Petero ashyize ibintu mu buryo bwa Bibiliya, aravuga ati ngo byanditswe muri Zaburi ngo ahe ku murongo wa 20 ngo kandi he kugira undi uba ngo iwe hazasigare ubusa, kandi he kugira undi uhaba ngo ubusonga bwe bugabane undi. Urabona aho kuva ku itangiriro Petero yafashe byose abishyira muri gahunda ya Bibiliya. Mbese ku munsi wa Pentekote yakoze iki? Nibyo yakoze, yaravuze ati hano hari gusohora ibyanditswe mu muhanuzi Yoweli, ibyari byarahanuwe mu muhanuzi Yoweli ngo kuko ukuri kw'iteka Imana yavuze yuko mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bafite umubiri ku bantu bose. Byose yabishyize ku rufatiro rwa Bibiliya. Mbese Petero yakoze iki muri 13? Itakoze mu 13 Petero yakoze iki 13:48? Igihe cyaba Yuda kirangiye, hatangiye igihe cy'abanyamahanga, yaravuze gusa ngo ni mwebwe ijambo ry'Imana ryari kwiriye kubwirwa, ariko kuko mwatekereje ko mudakwiriye ubugingo buhoraho, ijambo ry'umwami nyamanga nk'uko nyine umwami yagenewe kuba umucyo mu banyamahanga, asubira mu cyanditswe muri Yesaya 46. Bakunda neza inshuti banjye, inshuti zanjye, byose kugeza uyu munsi, ibintu byose twabishyize ku rufatiro rwa Bibiliya, byose twabashije kubishyira ku rufatiro rwa Bibiliya, kandi ibyo biranezeza. Namwe niko bimeze, ndetse nishimira yuko mwe nambara namwe umuhanuzi wasezeranijwe, namugize muvuge amena. Kandi rwose muri ibyo kubw'ibyo turi mu mateka agakiza, iyo ataza kuba ari umuhanuzi wasezeranijwe kwa kabaye turi mu ishyirahamwe ry'iyobokamana, nk'aho bidahagije ko haba hariho amashyirahamwe y'iyobokamana ahagije akagomba gufungira irye, mu gihe ubuhanuzi bw'Imana buri gusohora mu isi, abari amateka, abari umurimo w'amateka agakiza k'Imana buri kuba mu isi. Aho ngaho buri wese agomba gupfukama imbere y'Imana akamenya yuko aho ageze ku butaka bwera, kandi ko Imana ishobora byose ari yindi yatanze amasezerano, ari nayo iri kuyasohoza imbere y'amaso yacu. Kuko nimurebe mu by'ukuri uko niko biri, abe mu itorero cyangwa se no muri Isirayeli, ahariho hose, habe no mu mugeni, ahariho hose, ahubuhanuzi bwabwanditswe ari hose muri biri busohora mu hantu hose anyuranye tuvuga mu minsi tuvuga iminsi imperuka abahanuzi intumwa zahanuye bitaraba bavuga uko muri rusange ubuzima bw'abantu zaba bumeze ubw'abantu zaba bikunda bakunda imiya bibona birarira badashima batubaha imana byose busome muri Timoteyo wa mbere igice cya gatatu ibyo yandikiye Abatesalonika imurebe ibyo byanditswe hose ibyo twese twabisoma niba dushaka kumenya ibizasohora muri Isirayeli nabyo twabisoma twe dushaka kumenya ibisohora mu itorero nabyo twabisoma ndetse niba mu itorero ku bijyanye n'umuhamagaro wo gusohoka n'ubutumwa bwa nyuma ijambo ry'ahanuwe byose bishyirwa ku rufatiro rwa Bibiliya kandi ibyo byose mu buryo bugaragara twabisigiye mu byanditswe mbese mwese mwabyumvise gutyo yuko atari umuntu naka ntabwo ari umuntu runaka ufite ibyo apfuye kuvuga gusa ahubwo ibyo avuga byamijwe n'Imana Imana yarabihamirije ndetse bihamirizwa n'ibyanditswe na gihamya cy'Imana ndenga niba mugizere umutima wanyu wose muvuge amina ndashaka ndetse no kumenya niba mbese koko n'umutima wanyu wose mubyemera niba mubyemera rwose ndababwiza ukuri yuko niba mwizeye yuko umuntu wemera ko Imana ari iy'ukuri yonyine umutima we akaca bugufi akagandukira imbaraga z'Imana uwo muntu aba yagira ubuntu n'Imana kandi uwo ni we uzahishurirwa ukuboko kw'Iteka nk'uko Mose yagiriwe ubuntu imbere y'Imana Imana ikamumenyesha inzira zayo uko ni nako ibyo nabyo bizatumerera natwe bizatugendekera
si je dois passer
ariko ariko biri ngombwa ngomba kugira kujya ku gace ka nyuma ndabinginze ntimubyibagirwe njyewe ndi mu bantu bashobora kuvuga n'umutima wabo wose bakaba bati mwami nubwo nakoze ibyo wantegetse gukora byose nubwo nabikoze guma ndi umukozi w'imbura mu maro kuko niko mwami yavuze mwavuze ati nimara gukora ibyo nabategetse byose ntabwo ari kuvuga ngo nimubitekereze ahubwo muzavuge muti ndi umukozi w'imbura mu maro nuko rero nubona umuntu wumva rwose yaguwe neza yuko kubera ko hari ikintu akoreye Imana ikintu runaka mujye mukiraho akabazo bibaza uti mbese uyu koko ni umukozi w'Imana umugaragu w'Imana abagaragu b'Imana bazamera nka Mose bazamera nk'abandi bavugaga igihe cyose ati mwami simbishaka kandi simbishoboye wowe shaka kundi fata undi Eliya yarahunze aravuga ati ntabwo nduta ba sogokuru njyewe nkura ntahe nipfire niki byari inshingano z'Imana ku rundi ruhande tuvuze yuko amateka y'agakiza akomeza ni amagambo akomeye ariko tubaye tudashoboye kubyerekanisha Bibiliya nta gihamya tuba turi gutanga kuvuga gusa ngo tubaye turi mu mateka y'agakiza oya ntabwo batindana hano cyane murabizi hari imirongo ya Bibiliya ihita iza mu mutima gutyo atari uko nabitekerejeho byambere muri Amose isezerano rya kera aho mu buhanuzi Imana yavuze bitaraba ati dore nzoherereza inzara mu isi yose atari inzara iyo y'amazi n'umutima ahubwo ari inzara yo kumva ijambo ry'Imana ni nduze aho byanditswe hari baro izenguruka wenda nayo ibasomera nshaka kubereka ko rwose byanditswe mumenye ko ibyo tutabivuga gutyo gusa tubivuga kandi ko mumenye ko byanditswe ndetse n'aka gace k'umurimo w'Imana tubayemo Imana yabigennye mu ijambo ryayo mbere Amosi 8:11 ati dore inzara izaza ni ku Uwiteka Imana ivuga nzateza inzara mu gihugu ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi ahubwo izaba ari inyota yo kumva amagambo y'Uwiteka.
Alors
hariho uyu murongo nawo
sur lequel je viens maintenant qui m'a été donné à Edmonton au Canada.
Naherewe i Edmonton muri Canada mu gitondo cya kare nabibwiwe n'ijwi ryumvikana nko muri kumva ijwi ryanje hano mwene datumwe yara witwa Don Dapples yaraje ku gahanda ka
27
nuko ari kubwira aravuga ati
d'envergure mondiale il faut
ati tubona muri mukora ni urukora murimo ufite umumaro mwisi yose umurimo ugomba kuba ari uwo wanzwe muri biriya muzi cyo nakoze n'ese muri cyanze ndamucira mu ibyo avuga ndamucekekesha mbwira ntirekiraho ngende gukora umurimo wanje ariko kuba uri muri biriya rwose nta murongo numwe ujyanye n'ibyo uri muri biriya nuko mitambyanga ndamubwira nti birampagije gusa kumenya ko Imana yohereje mwene Branham kandi murimo we ukaba uri muri Bibiliya kandi ku bwanjye uwo mugoroba byari bikemutse byari birangiye ndabyibagirwa ariko ndababwira ariko hatarashira amasaha cumi n'abiri n'ijwi rirenga nkuko muri kumva ijwi ryanjye ati mugaragu wanjye mbata yanjye nakugeneye nagushyizeho nk'uko byanditswe muri Matayo 24 ku murongo wa 45 nk'uko byanditswemo ngo ugaburire ubwoko bwanjye ibyo kurya nzi isaha ahantu byabereye n'umuhanda byabereyeho n'umunsi ibyo byabereyeho muri Matayo 24 murongo wa 45 katuhasome aya magambo kandi aho naho mu buryo bworoheje navuga nti mbese njyewe nari kubikora iki mbese ibyo bintu ibyo bintu bari bambwiye nari nabyanze mbisunikira hirya igitondo gikurikiyeho numva ijwi ry'Uwiteka mwami abimbwira nuko muri Matayo 24 ijambo rwose nta nakwiriye ariko dore aya magambo aranditswe hano ntacyo nabikoraho Matayo 24 murongo 45 ngo mbese n'indi mugaragu ukiranuka w'ubwengeshe bujasigiye abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo mbese nabikoraho iki
ce chapitre et ce verset
kuba iki gice n'uyu murongo n'ijwi ryumvikana Uwiteka ubwe abariwe ubimbwira izuba rye rimaze kurasa mu cyumba nuko bimera bitya nuko uko niko mbivuga gusa njye ndi gukora icyo umwami yantegetse nta kindi
et que je peux pas plaire ni à moi ni aux hommes.
Ntabwo nshobora kwinezeza ubwanjye ndetse si nshobora no kunezeza abandi byo biragaragara mu gukora uyu murimo.
Les choses sont pas parfois claires pour moi-même.
Imwe na rimwe ibintu ntabwo nanjye ubwanjye wesobanutse ntabwo maniteze ko abantu banyumva ariko nshimira Imana ko mwene Venere Sigle yasomye aya magambo
après avoir dit d'abord tu n'as voulu
amaze kuvuga ati ntiwishimiye igitambo cyangwa igitambo cyokejwe ndaje noneho nkore ibyo ushaka ibyo ni amagambo avuga ku mwami Yesu Kristo wacu niwe byahanuriwe ariko hanyuma natwe bitubaho ntabwo igitambo n'igitambo cyokejwe ibyo twatanga n'igitambo byose ibyo ntabwo ishobora kunezeza Imana ariko ibyo twahawe n'Imana nibyo tutanga ibyo rwose nabyo nabereka mu byanditswe ahantu umwami abwira abigishwa be ngo mubwire ubwoko mu bwicaze ubwoko umaze kwicara abwira abigishwa be ngo mubahe ibyo kurya nuko amanyagura imitsima ayihereza abigishwa be barabigabura hanyuma hasigara udutebo 12 byasigaye buri ntumwa wese yagize icyo asigarana kugeza uyu munsi utwo dutebo ntago tubereye turimo ubusa dufite inyigisho z'intumwa 12 twarazigaruriwe ariko noneho mu gihamya cya nyuma mfite mu mutima wanjye yuko Imana yoherereje mwene Branham kugira ngo ahishure ijambo yari ryaragenewe iki gihe kandi amasezerano yose n'umugambi w'Imana wose icyo gihamya nzi yuko nagenewe kwamamaza rya jambo rimwe wa mugambi w'agakiza w'Imana no kugabura ibiryo by'Imana. Ni koko mu minsi ya Branham ndategereza
Minidata à l'entrée me disait
faire ni ubwo twinjiraga
avuga
ngo hariho amateraniro menshi ubugiye n'umoso hirya nuko amereza ikirani cya Bibiliya ntabwo nshaka kubisubiriramo hano ariko namubwiye nti
cette comparaison est à 100% vrai
icyo kigeranyo ukoze rwose ni cy'ukuri ijana ku ijana
igihe
cyose habaho inzira imwe y'Imana yonyine ntabwo ari ebyiri cyangwa eshatu haba ariho icyerekezo kimwe cy'Imana gusa haba ariho umurimo w'Imana ubutumwa umwe bw'Imana itorero rimwe gusa ijambo rimwe umugambi w'Imana w'agakiza umwe hano hariho Mose umwe ariko kuherezo akora Datani na Abiramu kuvuga urwo rubyaro rw'Imana abandi ariko Imana yakomeje kugendana n'ubwoko bwa n'umugaragu wayo n'ubwoko bwayo nabo bashobora kugendana natwe niko bimeze no muri iki gihe kuboko kwacu twagushyize ku gare ntabwo bivuga n'ubwibone ibibwirizwa ubu ngubu byabwirizwa ndetse byahagarara imbere y'abahanuzi n'intumwa ibibwirizwa ni iby'ukuri kandi bizahora ari ukuri bizanahagarara imbere y'Imana ishobora byose kubera ko ari ijambo ry'ukuri kw'Imana kudahinduka kandi nibyo twamamaza tugatwara ku bw'ubuntu bw'Imana niko bimeze kandi ukuri ntabwo guturuka kuri njye ahubwo guturuka ku Mana ni by'Imana ahubwo twebwe turi abatwara gusa ibyo murebe abantu bababaje abantu bo kubabarirwa Imana yakoreshaga mbese bari bande ku Mana ntago ari ntago ari ikibazo cy'urwabya ahubwo ni kiri mu rugo rwabya mu byo ushaka kuvuga bari inzabya zibumba zibitaka abantu bashaka kubona ababwiriza ubutumwa bwiza nk'ibigirwa Mana abantu bafite nko ishobora kubaha Imana ibintu binyuranye ubuzwa amahoro nabiriya nde buzwa oya Imana ifata uwo ishaka hanyuma ngo hahirwa ab'ibyanjye bidasitaza kuko hari igihe bigera abantu bagashobora kubisitaraho Imana yo irarondora ikanamenya ukuntu iryo jambo ry'Imana ryabwirijwe n'icyo iryo jambo ry'uwo mugaragu icyo ryakoze umusaruro ryatanze ryakoze muri uwo muntu waryoshye umwami ntawigeze agirira nabi ariko ijambo ry'Imana rihishuwe benshi baramusiga baragenda ntibongera kumukurikira Paulo umuntu w'Imana ukomeye yaravuze ati muri Aziya bose barampanye baransize muri Aziya bose baransize Timoteo wa kabiri rimwe cumi na gatanu byari iki byari ibigeragezo abantu b'Imana banyuragamo ndetse n'ibigeragezo byazaga mu itorero natwe ntabwo ibyo ntabwo byaretse kutugeraho ahubwo umujinya wose w'ikuzimu urahari mbese urarwanya abandi urarwanya abo mu mwe w'amatorero cyangwa se abagiroma oya ikuzimu hahagurikiye kurwanya itorero ry'Imana nzima nayo mpamvu umwami wacu muri Matayo cumi na gatandatu yaravuze ati amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinesha tugomba kuzura ihumure Imana mu gihe cyacu izarangiza umurimo yatangiye umurimo wayo yatangiye ubwo yazaga bwa mbere kandi uzarangira ubwo azagaruka kandi abantu b'Imana bose bari bafite inshingano umurimo w'Imana mu gihe cyabo umugabane wabo bawuzanaga amateka y'agakiza kandi babwiriza ijambo ryagenewe muri icyo gihe kandi tubayeho ku iherezo turi mu gihe cyahanuwe kandi niyo mpamvu umwami kubw'ubuntu bwe yatwoherereje umuhanuzi. Ntabwo ndi umuhanuzi kandi sinzigera mba umuhanuzi, ndabizi, ariko nshimira Imana cyane ko mu buzima bwanjye bwose ntigeze mpanura. Nta buhanuzi namwe bwize buturuka mu kanwa kanjye n'umunsi n'umwe. Ntabwo nigeze mpabwa impano y'ubuhanuzi. Icyo nahawe ni ijambo ry'ubuhanuzi, kandi ibyo ntabwo bikeneye kugenzurwa, kuko byamaze kugenzurwa karindwi. Dukwiye kuryiringira, kuko igihe cyose aba ari ukuri kw'iteka avuga. Aho ntabwo tudakeneye abantu babiri batatu bo kubigenzura, kuko byamaze kugenzurwa. Uko niko dushimira Imana yuko by'ukuri koko muri iki gihe hamwe na mwese muri hano, ndetse tunatekereza kuri benshi muri iyi myaka 20 abumvise ijambo ry'Imana. Ndatekereza mwene data Huber ari we wambwiraga mu kanya gashize ngo mwene data Frank hashize imyaka 19 njyanze hano kumva ijambo ry'Imana. Mbega ubuhamya buhebuje. Kandi uko niko tuzakomeza kugeza ubwo umwami azaza, kugeza igihe tuzataha mu rugo. Ndababwiza ukuri, hari ubwo mba numva nifuza gutaha mbere y'uko igihe kiza, numva nifuza ko umwami anyura. Ubwo nari ndi gupfa tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri 2025 rwose nari kujya mu bwiza n'ibyishimo n'umunezero by'ukuri. Uwo n'umwitozo uhebuje, umunsi udasanzwe, igihe umukumbi wabambaye ibyera, igihe twazamuranywe twese. Noneho ngarutse muri uyu mubiri mbumbu ya maso yanjye mbona ni mu cyumba cyo kwa muganga, mbega ukuntu narize nkaboroga. Natekerezaga ko namaze kugera ku mwami. Yarambwiye ati mine data Frank, twishimiye ko rwose tukigufite. Ibyo rwose byanguye neza cyane. Arangije aravuga ati nizeye ko Imana izakomeza kuturindira kugeza ubwo azagaruka. Icyama ikabima. Rimwe na rimwe hari ubwo biguha umuntu neza kumva ayo magambo. Urabizi rimwe na rimwe tudukeneye ihumure. Ariko akenshi ihumure ababwiriza nibo baba barikeneye. Nuko noneho ndabaza ikibazo, ninde ujya unsengera mwese? Byiza, murakoze, murakoze, Imana ibahe umugisha. Rwose njye iki ni ikintu nyamukuru cyane, icyangombwa cyane kuba rwose ntwarwa mu biganza by'amasengesho, mu masengesho yanyu. Niyo ari mwene data Etienne cyangwa mwene data Barlier cyangwa umwe muri bene data mu kanya gashize, mu kanya gato nidusangira, ibintu biguma uko byari bimeze, hanyuma yo gusabana gutya turanezerwa, turanezeranwa. Nuko niba bamwe mu magambo abiri cyangwa atatu bashobora kuza kuvuga icyo iyi myaka isobanuye kuri bo, nicyo bahawe n'umwami mu kibwirizwa cy'ijambo ry'Imana. Nzi ko bitabaye impfabusa, kandi nifuza nanone nyihumure kubabwira ngo twebwe nk'umukumbi muto hano hirya no hino rwose ntabwo ari twebwe wa mukumbi wose wabanesheje, ahubwo turi bake muri bo. Hari ikintu nshaka kubabwira, ngishimangira
vous a utilisé
mbabwira nti Imana yarabakoresheje kugira ngo ibyo bishoboke, ibyabaye byose muri iyi myaka, ibyakozwe byose muri imyaka ishize, maze kwandika urwandiko ruzenguruka nandi kwandika kandi ndatekereza, hanyuma iyo kubisoma muri bukomeze kunkunda nk'uko musanzwe munkunda. Ariko nifuje gushyira kuri gahunda ibyabaye mu gihe cyashize no gufunga icyo gice cy'ibyabaye. Urabizi ko arwo umuntu agera akemera byose byabaye, noneho akagira igihe uvuga ati birahagije kandi igihe cyabyo kiragize. Ariko nanditse umurimo ukomeye uhebuje kugeza ubu yari imyaka 10 kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1938 kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe 1978 ubwo nageraga ibiganiro byo kuri radio na televiziyo ya Luxembourg ndabwira ko ibibwirizwa bya radio rimwe na rimwe no mu gihe cy'indege nandikaga umurongo wa Bibiliya maze ibibwirizwa de temps et je veux dire pour l'honneur de Dieu ugategurwa ndavuga ibintu byose rwose nabaga ni ari suni kwa ndabwira ko igihe nabaga ntangiye ntago byahagararaga rwose nibyo mbabwira no kuri
tenus 3 4 5 prédication sans m'arrêter
uko niko nashaka kubwiriza nkibwiriza bitatu bine bitanu ntago uhagarara
tenus 3 4 5 prédication sans m'arrêter je voulais m'arrêter mais je pouvais même pas
l'inspiration bishobore
du saint esprit
uhumekerwa ku mwuka wera ni kintu rwose gihebuje cyane nta nubwo ukeneye rwose kugira ibitekerezo runaka no gutegura ibyuza kuvuga no gusoma oya gomba rwose kuba waragiboneye uburyo Imana iyobora ibintu myaka yashize nibaza ko
nous avons acheté la 3e ou bien la 4e machine
guze imashini ya gatatu ya kane iyo gucapa kandi ndatekereza nkuko nabivuze hano mu kidage gusaho nyine no mu cyongereza ikidage cy'icyongereza gusa twabwirije twacapye ibwirizwa mu bitabo nka miliyoni 1,200,000 amakasete twoherejeyo ntago namenya uko angana wenda se hari ko nabyo twakongera kubireba tukabivuga hari amaraporo abiri uwayanditse atayanditse ku kigo cy'imisoro nuko noneho haza abantu baturutse Sodof nuko umwe muri bo hari icyo yari afite ari kubaza ati mutubwire byumva ko mucapa ariko se ni iki muhora mukoresha amakaseti 10,000 buri kwezi amakaseti 10,000 hirya no hino buri kwezi mutubwire ibyo mukoresha iki ayo makaseti
Oui, je sais pas combien de milliers de cassettes.
Ntago nzi amakasete ngo na mire na ngai twata yagiye tugiye tugura tukashyiraho ibibwiriza tukayoherereza ariko umuntu muri guverinoma umugenzuzi wo muri guverinoma ni Dr. Naka yarebye ibyo bibwirizwa byose byase mu byacapwe muri iyo myaka yose byari igenzura ryimbitse hano mu kigo cya kivugabutumwa nuko yarebye ifoto ya Mirela Branham arireba ya foto ya Mirela Branham iriho ku nkingi y'umuriro ku mutwe nuko arambwira ati Mirela Branham emese Mirela Frank ntacyura iki gitabo nuko turakimo uko ariko twagiranye ibihe byiza hamwe n'abo bagenzuzi b'imisoro ni raporo mbi twatangiwe n'umuntu utarivuze byari ubugome ashaka kutugira nabi murabizi hari ibintu byinshi bivugwa n'amagambo abeshya hari igihe mbyumva nkavuga nti mwami mbese ni biki biri kuba hari ikibabaje biracyari kuba ariko abo bagenzuzi babiri baravuze ati bati ntitwigeze kubona umurimo nk'uyu rwose ni kuri koko ntabwo muri ishyirahamwe runaka mu icungamari ryanyu nta kosa na rimwe twabonye ndabizi
iyo
tutegereza ku bihugu bitatu ububirigi n'ahandi hose batuzengurutse ariko hano tuse nkaho turi mu burayi bwo hagati ubudage autriche n'ubuswisi ugereranyije n'abizera ubutumwa nibyo n'ibindi bihugu nabyo ntabwo nzi neza ngo ni amamiliyoni angahe muri rusange muri iyi myaka yashize ibyakoreshejwe amafaranga yakoreshejwe arenga miliyoni 6 z'amademarike
tubashe
kubibara twakongeraho n'andi mafaranga yakoreshejwe
rien mis sur un compte personnel.
Nta kintu na kimwe nabanegize nshira kuri compte yange yihariye. Oya.
Devant Dieu. J'ai une chose à mon cœur, c'est l'œuvre de Dieu.
Mbere y'Imana hari kintu mfite ku mutima ni umurimo w'Imana.
L'inspecteur était venu.
Abo bagenzuzi bamaze kuza gukora ubwo bugenzuzi bwimbitse bashakisha kugira icyo babona, nuko baravuga ati nta kintu na kimwe twabonye, nta buriganya bwari bwo bwose bwize bugaragara mu icungamari yanyu, ibintu byose biratunganye bimeze neza. Ibyo byaranshimishije cyane. Mwebwe bashyigikira umurimo w'Imana, cakubwira mutima wanjye wose, rwose n'umutima wanjye wose ndashaka kubashimira. Mwami Imana biture bagororere komeye
et mettre l'argent du Seigneur sur un compte personnel, mais d'autres savent ce qu'on doit faire. Serve le Seigneur avec l'élève,
hari abakorera Imana n'umunwa gusa, hanyuma amafaranga bakayashyira kuri konti zabo bwite, ariko abandi bo bazi icyo gukora, bagahereza umwami icyo bamugomba, kandi uko niko duhabwa umugisha mu buryo buhebuje. Ndetse no kuri icyo gihe iniki gice sirashakaga kukireka, nashaka kubivuga, kuko iyo bitaba gushyigikirwa namwe ntago byari gushoboka. Ntabwo yashobora gukora umurimo ukomeye cyane, niko twabivuga, umurimo ukomeye mu isi yose gukorera ubwoko bw'Imana. Twizeye kandi twiringiye ko Imana izakora ndetse n'ibikomeye kurusha. Kandi ko umurimo ukomeye kurusha uri cyari imbere. Rimwe na rimwe nako rimwe nibishoboka n'imbere nifuza ko twazagira satellite iri nko kuri kwate ibasha gushyikira abo mu ndimi zose n'ibihugu byose. Ibyo ari ibintu byiza cyane ku Mana, ibintu byose birashoboka. Yaravuze muri Matayo 24:4 ku murongo wa 14:15 ati ngo ubutumwa bwiza buzabwirizwa abo mahanga yose no mu ndimi zose. Niko yavuze. Nuko rero ifite uburyo bwo kubikora, uburyo bwo kubikora kandi itegereje gihe ubwo nibwo izatanga ibikoresho, ubwenge n'ubutware bwo kubikora. Nubasha kurangiza, ntabwo nzi ukuntu ndi burangize uyu munsi, ariko mukurangiza kavuge, ntabwo nakwibagirwa gutanga indamukanyo zikomeye za bene data bose muri Indonesia, muri Philippines no muri Singapore, byibuze aho hantu ko ari hatatu, kandi nabyo ntabwo ari ubwiru. Bakuneza shiba Keller wo muri Colombie y'Abongereza, mu kugaruka narabasuye nabo barabaramutsa. Namwita Mille Isaacsburg yarambwira ati Mille Frank, ntabwo tushobora kuza, ariko ndakwinginze bose baramutse nabo muri Autriche. Ibyo nabyo ndabikoze noneho. Noneho twihuse, reka noneho umunya bubiri. Imalina mwene data yakodesheje icyumba kinini kirimo intebe igihumbi. Numvise rwose mpagaritse umutima ngeze aho ngaho kumi n'imwe nibwo amateraniro yagomba gutangira. Iminota 15 mbere ya saa 11 nta muntu n'umwe wari uhari. Nuko umuntu ukuze niwe njye ngenda mbaza ngo abantu bari he, mwene data wateguye amateraniro ari he.
Trouver une petite salle à 20 sièges.
Numvaga nshaka ko twashaka icyumba cy'abantu 20 gusa. Kugira ngo abantu bake bari aho ngaho bari baparitse hanze banze binjiye muri icyo cyumba gito. Kuko nta cyo bimaze kuvugana n'abantu 10 mu cyumba cy'abantu 1000. Nari magaritse umutima gatoya. Mu minota 30 gusa. Icyumba cyaruzuye. Kebwe tuzi amasaha abiri, amasaha atatu mbere. Abandi bo baza ku munota wa nyuma kandi baje kumvisha mu ry'Imana. Nabo niko batekereza, ariko ntibyari bisanzwe. Umwami yatanze umugisha mu buryo budasanzwe, afungura n'imiryango no muri Singapore. Ubw'indege imena, nasomye muri Bibiliya y'Icyongereza. Nkunda gusoma Bibiliya y'Icyongereza kurusha iy'Ikidage ku biri kose. Nuko hari abantu baje binjiye bemera gusoma Bibiliya, nuko bahamagaye ngo indege y'i Singapore muze aho mwinjirira. Nuko ndafunga nshyira mu gikapu cyanjye. Mwenda tumwe araza n'ubwanwa bwinshi arambwira ati
l'anglais ouais.
Hallelujah, gloire à Dieu. Ah, ça veut dire haleluya cyo ricyo cy'Imana.
Tu t'es observé, tu as lu.
Donc tu n'as kwitegereje usoma Bibiliya.
Tu dois être un homme de Dieu.
Ugomba kuba umuntu w'Imana.
Niko
ngizeye. Ndamugira nti niko nange mbyizeye. Niko mu ndege dutangira kuganira.
Un tel vol
de Ndabwira rwose sinigeze kugira urugendo rw'indege nk'urwo ngurwo.
Que je disais quelque chose.
Buri gihe ubwo nageraga ikintu mvuze kimukoze ku mutima.
Dans l'avion.
Mu ndege yahita akavuga ati yazamuragijwe akavuga ati haleluya icyubahiro cy'Imana.
Je me regarde autour de moi.
None nkareba hirya na hino abantu banzengurutse ibyo ntacyo bimaze. Akavuga ati komeza ubwire komeza ubwire.
J'espérais qu'il se parle un peu, qu'il se calme un peu.
Ngategereza agatuza gato nkavuga akongera akavuga ati haleluya amina. Yakozwe cyane ku mutima muzima bwe bwose ntaregeze yumva ibyo Imana iri gukora aranjye vuga ati uramara hano igitinga gute nubwo ati mfite amasaha 28 ko kwa mbere mu gitondo yagiye gushaka umuvuga butumwa mu Baptiste na mu metodiste mu Baptiste yabo yabonye nuko Imana ifungura ngaho imiryango uko baranyumva maze Imana ifungura imiryango ngaho hari inzara ndetse no mu madini ndabasaba mwe kureba abantu mubasuzugura ahubwo twese tumbire Imana kandi dukunda abantu ubwoko bwa tataniye hirya no hino mbere ko mbyibagirwa mu buryo bwa ari bwo bwose ndatekereza
il y a eu un laps de temps de 20 ans dans lequel
ubwo habaye igihe cy'imyaka nka 20 mwene da Branham yakoze mu murimo natwe tumaze igihe cy'imyaka 20 tubwiri dusemura ibwiriza byose bireze ubwo kubw'Imana noneho Imana idufashije Imana yasezeranije ishobora kuba nigereje gusa akamenyetso gato Imana itanga ko umutima wanjye wose nizeye ko Imana ibyo yakoze izabisohoza ntegereje ikimenyetso cy'Imana ntabwo ndabona ko intege nke zanjye ahubwo mpanze amaso Imana nzima iyo yasezeranije kandi ikabisohoza maze hamwe twese turashaka kuyubahisha kwizera kwacu tugakuma turabingirwa tugakundana tukayikorera
de la première fois
ndibuka neza ku ncuro ya mbere naje muri iki gihugu muri Suisse igihugu cyiza no muri Autriche
l'Autriche
no mu Suisse
et aussi une partie de la Tchécoslovaquie mais partout
na kandi gace ko muri Tchécoslovaquie ahantu hose Imana irakora ariko hano
mon cœur est attaché
umutima wanjye umatanye na hano kandi niringiye ko bizanezeza Imana yuko umunsi umwe muri uyu mujyi uyu mujyi mwene da Branham yabwirijemo ahantu benshi bashobora kumwibuka
bifuza
ko uyu
mujyi
Imana yakoresha kugira ngo yatoranya kugira ngo nanone itange gihamya ndengakamere kugira ngo benshi nabo baze mu kwizera babe abumvira bakurikira umwami bamukorere ubushake bwawe bube mu isi kimwe mu ijuru nuko rero turi hano kugira ngo dukore ubushake bw'Imana icyo impamvu turi hano mu isi mushimiye mwene da sigi ko wasomye iri jambo rwose icyo kiba ari cyo kifuzo cyacu twese mwami twaraje dore turaje mwami ngo dukore ubushake bwawe twarizeye kugira ngo dukore ibyo ushaka niba turiho kugira ngo dukore ubushake bwawe niyo mpamvu turi hano mu isi ubushake bwawe bube bukorwe natwe twese mbese mushimire Imana mbese munejejwe n'ijambo rye munejejwe guhishurwa kubwira ubw'Imana munejejwe no kwinjizwa mu mateka y'agakiza kuko mu byo yakoze byose kwinjizwa mu byo yakoze byose kandi zakore ibirushaho icyohere cy'Imana duhaguruke kugira ngo dusenge data uri mu ijuru uyu munsi umuhamagaro
l'appel ne retentisse pas seulement de la bouche humaine mais
que toi-même tu es ari umuntu w'umuntu gusa ahubwo umuhamagaro abari wo uhamagara mu ijambo ryawe mwami ukiranuka
revive de toute manière
mu buryo bwose twongere dusubire mu bihe by'intumwa
sous le coup de la parole disent
abantu mukuva ikibwirizwa cyo imana babaze bati bagabo bene data dukora iki ngo dukizwe mwami imana yacu uhe umugisha
dans lequel nous nous avons rappelé de beaucoup de choses que tu as.
Uyu munsi uhe umugisha hagati muri twe kuri uyu munsi twibutsemo ibintu byinshi wakoze. Aya magambo yasomwe
soit gardé.
Bikwe mu mutima wacu. Ububise
et te remercier.
Tu komeze kuyibuka. Mwami Imana yacu.
De nos âmes nous te remercions.
Turagushimira bivuye mu burebure bw'umutima wacu. Tugushimira ama irwa akomeye dufite
de pouvoir voir le plan du salut de Dieu
kubasha kubona umugambi w'Imana uri imbere yacu
tubone
nk'umugambi tubashe kubyumva no kubisobanukirwa no kubyumva mwami mana ikiranuka woherereje abagaragu bawe abahanuzi amanywa nijoro ubaho umugisha
ordonner la part d'apporter la partie de la parole qui était
kubwirira à l'époque dans la jambo y'Imana byagenewe igihe barimo rimwe na rimwe harubwo numva ndi ngenyine na tereranwe nakwifuje ko haba umuhanuzi hagati yacu ariko mwami uko niko wabiyoboye niko wabishatse kandi turi hano kugira ngo tukuzanire ishimwe kugira ngo tukubahishe tukubahe tushimire amagambo yose n'abahanuzi bose n'intumwa zose ayo magambo yose twarayakiriye twarayahishuriwe kandi dufite ijambo ryahanuwe ritumurikira nk'umucyo muri kacuze umwijima tugushimiye isezerano rya kera n'isezerano rishya tugushimiye amasezerano yose tugushimiye buri jambo ryahanuwe ryose ubuneneho mwami ubwawe ukore ku buryo duhinduka abagize umugambi w'agakiza kugira ngo amagambo y'isezerano abone uko asohora muri twe ndetse nitorero ryawe naryo ni agace katanyiganyiga k'umugambi wawe w'agakiza umugeni wawe ndetse niwo mutima niwo pfundo urw'uwo mugambi. Haleluya, icyubahiro n'ishimwe bibe ibyawe. Mwami ngushimiye n'umutima wanjye wose kubw'ubukozi bwa mwene data Branham buri mu buryo bwa Bibiliya n'uburyo bw'ubuhanuzi kandi n'uburyo bw'inyigisho. Nami ngushimiye ko muri iki gihe wadufunguye ubwenge waduhaye ubwenge no kumva kugira ngo tubashe kubona nk'uko Bene Abrahamu yabonye ndetse twizere nk'uko nawe yizeye maze tunabatize nk'uko we yabatizaga mu buryo bwemeranya n'intumwa zose. Mwami waratugaruriye noneho dereze igihe cyo guhemburwa igihe none imvura ya mbere n'yanyuma ibashe gukuza imbuto yabibwe mu mbaraga z'Imana imbaraga z'umuzuko wa Yesu Kristo ubwe ziboneke mu itorero ryawe mu mugeni wawe mu buryo bugaragara. Ndanagushimiye mwami kubwa bene data bose n'abashiki bacu bose ndetse turibuka n'abatari bashije kuba hano bose mwami ukiranuka uvugane nabo
rapidement et
vuba
à la vérité
maze ubagaru
uba
zane ukuri kugira ngo bagendere muri nzira kujya kuherezo bizera bohorwe imbaraga zose za Satani. Tugushimiye mwami ibyo ukora byose mwisi by'umwihariko tugushimira ibyo wakoze muri twe by'umwihariko ibyo wakoze mu bugingo bwacu waraducunguye waduhaye agakiza waratubohoye watubariye ibyaha byacu warabihongereye mwami kandi waduhaye ubugingo buhoraho. Mwami turabigushimiye turaguhimbaje tugushyize hejuru turakoramya. Haleluya, haleluya. Izina ryawe rihebuje ryera rya Yesu Kristo.
Amen.
Bist du bereit zu der Stunde? Tagen in Worten, mein Herz es jubelt und lacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke.
Turafite na bene data bariho badukurikira badusuhuje hari bene data ba hari bene data badusuhuje mu materaniro ya mbere hariho mwene data witwa Emile Nduwayo yavuze ngo arasuhuza itorero mu izina rya Yesu Kristo ntiyabakitwumva natwe turamusuhuza hari kandi na Assemble ya Rubare bene data bo muri Congo nabo badusuhuje hari na Enoch Bazirake yadusuhuje na Branham Nibizi nawe yadusuhuje hari na Niyimpa Mutabazi nawe yadusuhuje nabo natwe turabasuhuza Imana ibehe umugisha hari na mwene data Denis nawe yari yavuze ko tumwibuka mu masengesho mu materaniro ya mbere yavuga ko tumwibuka ko agiye gukorera ikarongi ngo tumwibuke mu masengesho turibaza ko ashobora kuba haraye kuko ni mesaje ya 9:52 nawe turamwibuka mu masengesho mu kurangiza amateraniro yacu turasenga Uwiteka Mana nzima papa turagushimira kurukundo wadukunze Uwiteka mwami turagushimira mwami ku magambo tumaze kumva Seigneur Jésus Uwiteka mwami kumva de véritable témoin kumva koko abahamya b'ukuri Uwiteka mwami ibyo bishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro Uwiteka mwami mana ugira neza papa turagushimira Uwiteka nta cyo wishigarije Uwiteka mwami Imana ukuri kose warakutumenyesheje Uwiteka mwami ibyo ubishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro Uwiteka mwami mana nzima papa turagushimira Uwiteka ko watwemeye nk'inshuti zawe Uwiteka mwami Imana Uwiteka Seigneur Jésus byose urabitumenyesheje mwami uhoraho mana nzima uhabwe icyubahiro Uwiteka mwami Seigneur Jésus turagushimira mwami ko wavuze ngo mukumbi muto ntimugire ubwoba Uwiteka mwami turagushimira ko byakunejeje kuduha ubwami ibyo ubishimirwe mwami kandi ubihererwe icyubahiro Uwiteka mwami Imana papa udushoboze rero kugukorera mwami umuririmbyi yaririmbaga akavuga ati ushoboze mwami mpore ngukorera dore iminsi irashize nawe uragarutse Seigneur Jésus shoboza buri wese muri twebwe Uwiteka mana nzima kuko nta gihe gisigaye udushoboze tugukorere Uwiteka mwami mana nzima Seigneur Jésus uduhe kwizera abo watumye Uwiteka mana nzima uhoraho uzabukoze Seigneur mwami Imana papa uduhe kugenda nk'uko ijambo ryawe rivuga Seigneur Jésus Uwiteka mwami ukomeze rero kutumurikishiriza aho duca mu nzira ducamo n'ijambo ryawe uhoraho mana nzima uzabukoze Seigneur Jésus ukomeze kuduhishurira umugambi wawe w'agakiza Eternel Dieu urakoze mwami Imana urakoze Seigneur Jésus utugenderere Yesu Kristo uturinde amabingira Uwiteka mwami Imana Seigneur Jésus uduhe Seigneur Jésus kumenya ijwi ryawe Uwiteka mana nzima Seigneur Dieu uzabukoze mwami kugira ngo tugutandukanye nibirura Uwiteka mwami uhoraho mana nzima uzabukoze Yesu mana ugira neza turagushimira kuri aka karyo wasubiye kutwongera mwami ko guterana Seigneur Jésus uhoraho mwami uzabukoze Yesu mana nzima tunejejwe n'ijambo ryawe Seigneur Jésus tunejejwe no kumva abakozi bawe Yesu Kristo ushimwe kandi uhabwe icyubahiro mwami mana nzima Eternel Dieu mwene data Denis yagiye gukorera ikarongi Uwiteka turagusabye mana nzima ujyane nawe Yesu Kristo yasabye ko tumusengera mwami kubera yuko azi yuko uri Imana ishobora byose Eternel Dieu umurinde rero mwami n'ibyamujyanye umaye kugira ikiganza cyiza Eternel Dieu Uwiteka turakomeza kukwereka mwami na mwene data Seigneur Jésus watumye muri Congo Eternel Dieu ukuboko kwawe gukomeze kuba kuri we Seigneur Jésus Uwiteka mana nzima Seigneur Dieu umurinde hari Seigneur Jésus ukomeze kuvugana nawe Seigneur Jésus uhoraho mana nzima uzabukoze Yesu ushimwe kandi uhabwe icyohero mwami Seigneur Jésus neje turafite amateraniro uwiteka mwami turagusabye Seigneur Jésus nubundi udutumeho abakozi bawe uwiteka mwami Seigneur Jésus turashaka gutungana rwose uwiteka mwami Imana Seigneur Jésus turashaka kugukiranukira uwiteka mwami turashaka gukora byose nkuko bidutegeka Seigneur Jésus turashaka kugendera mu bushake bwawe rwose uwiteka mwami mana nzima Seigneur turashaka uwiteka kukubaha muri byose Eternel Dieu ushimwe rero mana nzima kandi uhabwe icyubahiro Eternel Dieu mana nzima ukomeze kutugenderera uwiteka mwami Imana ukomeze kutwiyereka ukomeze kutwihishurira uwiteka Seigneur Jésus uzabukoze Yesu urakoze rero papa ku buntu n'imbabazi byawe Seigneur Jésus ubane n'abera bose mwami Imana Seigneur Jésus imitwaro y'ubwoko bwawe bwose uyibuture Yesu Kristo mana uzabukoze wera urakoze rero papa ishimwe n'icyubahiro bikugarukire dusabe byose tukwiringiye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo amen.